Radio Izvirgi Amerika. Radio Izvirgi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Izvirgi rya Amerika. Turi kandi kuri internet live kuri www.radioyacu.com. Ikaze mu biganiro byacu by'akakanya muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma muri sanga ku Izvirgi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Izvirgi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Izvirgi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi buri munsi saa 10 muraritswe mu kiganiro muri sanga muti rero uyu munsi twabateganyirije iki mu Rwanda. Ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi gikomeje kwiyongera. Itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze yayo ryemejwe mu 2013 riteganya uburyo bunyuranye abantu bashobora gushyingurwa, harimo nubwo gutwika umurambo. Inteko Ishinga Amategeko iherutse gusaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kwiga uburyo iri tegeko ryavugururwa bigendanye no gushakira umuti ibibazo bigaragara muri iki gihe. Mu byavugwaga harimo nko kongera gusuzuma imyaka igenwa n'itegeko yo kuba hakongera gukoreshwa amarimbi yuzuye ubu ngira ngo iri hagati y'imyaka 10 na 20. Harimo kandi n'uburyo bwo gukangurira abantu kwitabira uburyo bwo gutwika umurambo. Gusa kugeza ubu uburyo ntiburitabirwa mu Rwanda, nubwo ari bumwe mu bishobora gutanga umuti w'ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi. Utekereza iki ku mpamvu butitabirwa? Uribwira ko ari iyihe? Wowe wumva wabukoresha? Niba wabukoresha kubera iki? Niba wumva utabukoresha kubera iki? Mu kanya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakira ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo, ariko reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi. Ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste, ni umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Bwana Kayiranga, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Mbashimire kandi ko mwatuboneye umwanya mu buryo twabaye nk'aba batunguye, n'ubwo umwanya wari muto cyane tubibamenyesha, ariko mushoboye kutubonera umwanya. Mwakoze cyane.
Murakoze namwe.
Ye, dutangire rero ikiganiro cyacu mu byukuri tuganira kuri iyo ngingo nyirizina nk'uko narimaze kuyivuga haruguru. Ubu ikibazo cy'amarimbi, ubuke bw'amarimbi bwifashe gute mu Rwanda?
Murakoze kubitumira muri iki kiganiro cyanyu. Ni byiza ko umwana akurikiye mukamenya wenda bigezweho, cyane cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Nubwo wenda ku bijyanye n'amarimbi abantu baba bagiyemo iba itakiri imibereho yo ku isi, iba ni imibereho wenda y'ubundi buzima bw'ahantu natwe tutaramenya neza.
Abemera bavuga ko ubuzima bw'umwuka bukomeza uba burangiye ari ubw'umubiri.
Ubwo turabyemera tukanabyizera, kandi ni ibintu bishoboka cyane. Ngiye rero kukivanza mungi uko migara gara wenda uchagza migara gara migara gara nuko na hini kwenye shirizu nana wani utaka utaka na uko wana uingira babuturaho ndi kana hini wajenda babuturaho wana bukulisha hawa kumikuwa hinga nuko ugore yaho ndetse no kugukoreraho no kugukiraho niyo wakire kugukoreraho n'indi mirimo isanzwe ubwo bigeze kuba asanzwe nayo marimo nk'uko tubivuga niyo uko abantu bagenda biyongera ubwo birumvikana ntabwo biyongera ariko nk'uko byumvikana mu butaka bw'amarimo bushobora no gukoreshwa bitewe n'uburyo buri nabwo gushimura bukazanongera bugakoreshwa n'ikindi gihe ibiribyo umuntu yaza kubigeraho ariko nk'uko bigaragara ubundi tegeko ko byibuze buri karere kagomba gushyiraho amayinzi rusange kandi ntabwo bivuga yuko agomba kuba mu karere gusa bibahereziwe yaba muri buri kagari aho binakumuze byaba byiza ba muri buri mudugudu rero ibyehe icyo kibona cyane cyane kiri mu mujyi cyane cyane mu mujyi wa Kigali cyane iyo no mu bindi mijyi igikora uko igaragara uburyo bwo gushingira ku butanzwe bisa naho hakwiriye kwigwa ubundi buryo bwo gushimura ku buryo bitewe n'uko imijyi abantu bagenda bayituramo ari benshi ari nako birumvikana bagenda wenda uko niba abantu bari batuye muri kapitali wenda bari ibihumbi magana atatu muri mirongo icyenda na karindwi gutyo ubungubu baba bagukoze kuri miliyoni birumvikana yuko ijanisha ry'abantu bagenda batari baryiyongera nkaho rero n'ubutaka bwateganyirijwe gushyingura bukaba butoya ikindi kandi kiyongeraho nuko n'igiciro cyo gushyingura urumva kigenda nacyo kiyongera iyo kiyongereye rero abantu mu gushyingura nabyo byabagora ibyo kandi nta nubwo birebye biba mu mujyi gusa bigenda bifatira n'ibice byo mu cyaro muri rusange wenda ubona ibibazo birimo murindi ni uko ari ubwo buke wenda hari aho uko itegeko riteganya tuvuge niba akarere kagombye kuba kashakisha amarimbi kubera yuko abantu bagishingura cyane mu butaka ku buryo busanzwe hari igihe wenda biba bititabiriwe cyane cyangwa se ugasanga wenda amarimbi rusange riri kure bigasaba rero naho abakagombye gushingura hakurikijwe uko itegeko risaba niko abantu bagomba gushingura mu mirimbi rusange bitubahirije naho ubundi muri rusange ntabwo wenda umuntu yavuga yuko ikibazo cy'amarimbi cyakagombye kuvugafite intoki wenda nko mu gihe zacu ariko bitabuze yuko nyine hajya nashaka kuyisiza nakoze
ye mu kanya turaza kujya wenda kugaruka ku bijyanye n'ingamba mufite mu gushaka uburyo iki kibazo cyabonerwa umuti ariko abantu bitabira iki kiganiro ni benshi ndaza gusaba tujye tunyuzamo tubakire twumve ibitekerezo byabo hari abanditse hari abaduhaye nimero bashaka kugira icyo babaza tutaragaruka ku ngamba mufite nka ministere reka tubanze twakire witwa Habineza Gratien Makoro ikaze mu kiganiro muri sanga Gratien uratwumva
yego ndabumva
ego
nyine ndabumva
ego komeza uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
yarereye irubavu mu murenge wa Rugerero koko nibyo nk'uko abivuga birashoboka yuko tudafite uburyo bwo gushyingura ariko kenshi hari icyo nge namubaza gake cyane cyo namubaza ndetse mbere yuko twa tukiriho kuva mbere y'uko isi ibaho twashyinguraga he icyo ni kimwe icya kabiri namubaza nubwo igihe cyo gushyingura hatozanye gusiga umurambo kuki bitigeze bibaho bwa mbere iragoye cyane kugira ngo ujye gushyingura umuntu wawe ujye gutwika umuntu wawe aho kugira ngo umushyingure kuko iyo ushyinguye umuntu umenya asuye nanone ariko hari aho nangira nyuma ngasubira inyuma nkavuga nti iyo ugiye gushyingura umuntu hari ubwo wibagirwa wamushyinguye bamwe bakahubaka abandi ntibahubake ubitse na simekere bagiye bashyiraho bo mu rundi rurimi kanabivuga ariko ikibazo tujya duhura nacyo ni ibyiyumviro cyangwa se kwiyumva yuko umuntu wawe baramutwika ngo bakaguha ivu niko tujya kubyumva bakaguhereza nk'ivu ivu karijyana he ntaho bakarishingura he ntaho bitwara mu nzu se naho ntaho nicyo ntabwo iyo mobilizasiyo mu rwanda ntabwo irageraho bakatubwira iti mu rwanda ngo bazajya kwika umuntu ngo baguhereze ivu ngo uribike mu kabati se cyangwa uribike mu nzu cyangwa ujye kurishingura urishyireho wakagombye kuba urishyize muri hangarande mu rusaku noneho bakavuga uti wenda iyo dufashe umurambo turawutwitse ngiri turaziguhaye witwaye he naho ntaho iyo mobilizasiyo ntirabaho biragoye rero kugira ngo ubwire umunyarwanda ngo tuhate umuntu tuguhereze ivu icyo ni kimwe noneho icya kabiri noneho kutwika umurambo cyangwa se umubiri w'umuntu wawe nanga ibyo ntibirajyaho ngo abantu babyumve impamvu batakwiye no kubyumva impamvu batabanga no kubyumva niyo mpamvu kuvuga ngo ese niyo mutwara ahantu bakamuza kwika ni amafaranga angahe
urakoze
ubushobozi bwo ngo twite umurambo
urakoze urakoze Habineza Gratien Makoro reka dusubire ku mutumirwa bwana Kayiranga Makoro arasa n'udusimbukishije gatoya kuko twari tutaragera ku ngamba mufitiye icyo kibazo we ahitangira ngo asimbukazanamo kiriya kibazo twavuze mu ntangiriro kijyanye no gutwika ariko reka ndetse ufatirane n'icyo kibazo yari abajije noneho unatubwira ingamba mufite nka minisiteri kuri icyo kibazo
yavuzemo ibintu byinshi n'uwawenda mwebwe muri kuri muri sitidiyo uzajya abaza azajye arasa ku ntego kugira ngo ashobore kumva neza ikibazo hanyuma ariko ikibazo cya mbere kinashoboye gukunda cyo ariko impungenge zo gutwika umurambo namenyesha nk'uko itegeko ryemera yuko mu buryo bwo gushyingura habamo no gutwika imirambo ariko nk'uko yabivuze ikanagena wenda aho uburyo umuntu ashobora gutwika gusa uko bigaragara ntabwo abantu bigeze hari babyitabira haba ari abakuriye kuko ubundi itegeko riteganya yuko ari imashini umuntu agomba gutwikisha umurambo bakavuga n'uburyo umuriro ugomba kuba watwika umurambo uko ugomba kuba ungana ko utagomba kuba uhagarara ari umuriro mwiza ugomba gusika umurambo ku buryo reka mbyite navuga ngo kutawubabaza ku buryo rero n'iyo umuntu amaze gutwikwa itegeko rimwe riteganya yuko ba nyir'umurambo bashobora kuba bamushyingura mu buryo busanzwe cyangwa se nabo bakaba barigabana abo mu muryango wegereye mu buryo twakwita n'indimi z'amahanga kuri famiri hanyuma bakajya babyibuka nk'uko bisanzwe wenda mu kinyarwanda ntekereza yuko ari uko wenda bitari byinjira mu muco ariko wenda nuko twahise dutunguka wa mugani tuguriye wenda turimo mu mushinga mushya hari uburyo byatekerejeho niko nabyo yajya bijyamo haba ari navuga abikorera ndetse n'uburyo na leta nayo yabifashamo nabyo byakorohera abakoresha mu buryo ubwo ubu reka yuko wenda icyo twakwita mindset cyangwa se imyumvire ihanganye na Afurika, ihanganye n'umuco usanzwe utagira aho gutwika umurambo. Muri rusange ni ikintu kinavugaho.
Birumvikana ko n'ingingo abantu benshi babaye nk'abasimbukiraho kuko ikora ku kintu navuga gikomeye kifitanye isano n'amarangamutima y'umuntu, ariko ngusabe dusubire inyuma gato ya noneho ku ngamba mwebwe mufitiye ikibazo rusange cy'ubuke bw'amarimbi. Iyo ni imwe muri zo, ariko noneho muri ministeri murimo murakora iki?
Ntekereza ko mu ngamba dufite uburyo nk'uko mubizi uburyo bwo gushingira mu busanzwe ni bubiri. Ni uburyo bwo gushingira mu buryo busanzwe, ubu ngubu nyine bwo gushyira mu gitaka, gushingura mu mva zisanzwe. Noneho hari n'uburyo turimo gutekereza bwo gushingura mu mazu, mu nzu, mu buryo abantu bashobora kubaka inzu, ndetse ku buryo n'ibyo umuntu arimo kuvuga wenda niyo ku buryo bwa gatatu ubwo ngubwo ushobora no kuba bwakirwa nko mu gasanduku kakaba kajya aho ngaho muri izo nzu zishingurwamo, ku buryo byakoroshye nyine ubuke bw'amarindi. Ubwo uburyo bwa gatatu nyine ni ugushingura, ni ugutwika imirambo, nabyo bishobora koroshya ikibazo cyo guhora abantu bashingura mu butaka. Ariko noneho mu butaka tukifuza yuko abantu mu gushingura harakoreshwa gusa uburyo busanzwe, hanyuma umuntu wifuza gushingura ku buryo budasanzwe akaba yakoresha nyine muri ubwo buryo bujyanye no gushingura mu nzu zagenewe nyine gushingurwamo. Nicyo twakwita yuko bwaba ari uburyo bwo gushingura mu buryo budasanzwe. Ibyo gushingura mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukamwicira mu gitaka isanduka cyangwa se mu myenda gusa, hanyuma bikaba byatuma mu buryo busanzwe umuntu ashobora kugira ubushanguke ikindi gihe ubutaka bukaba bwakoreshwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hatangwa nk'igihe ibyo mvuga ni umushinga, ibitekerezo bizagumya kugirwaho impaka, hanyuma ntabwo ni bimwe mu bisubizo turimo duteganya kubera yuko murabizi umushinga wose wemezwa n'inteko ishinga amategeko, ni umushinga w'itegeko. Sinzi n'icyo nicyo mukizi rero ni ibitekerezo biriho abantu bariho bajyaho kugira ngo n'ibibazo byose nyine bijyanye n'ibibazo by'amarimbi n'ibibazo byo gushingura bigende byorohera buri wese, buri muturarwanda. Rero izo ngamba ziriho twizera yuko zazagabanya ibindi bibazo bijyanye no gushingura mu Rwanda.
Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri sanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Kayiranga Jean Baptiste, ni umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ikiganiro ni muri sanga. Insanganyamatsiko ni ibyerekeye ubuke bw'amarimbi mu Rwanda n'ingamba Leta ifite zo gukemura iki kibazo. Dusaba abatwandikira baduha nimero ko mwajya mubaza mugusha ku ntego, kandi tubibutsa yuko umushinga wo kuvugurura iri tegeko ntabwo uragezwe mu nteko ishinga amategeko risanzwe, ariko ibishyashya birimo kuvugururwa ntibiragera mu nteko ishinga amategeko. Ibyo mubaza rero muzirikane ko byose bikiri ibitekerezo. Ibyo umutumirwa wacu arimo kutubwira ari ibitekerezo bijyanye n'ivugurura ry'iri itegeko. Radijwi rya Amerika, twakire Pierre Bizindavye.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he Pierre?
Kotona mu gihugu cya Bene.
Amakuru ki muri Bene?
Makuru meza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Kuko mbona nk'ibihugu bya Afurika Oriyantara igwirana ry'abantu riri ku murindi muremure, ugaza yuko icyo guteba umuntu bate abaga shika kwivyo byo kumuturira bizokunda uko naho bubaka aguma haguka bagatera bakaba bagakura hamarindi bakayimura bakayatwara handi hazogira igihe umuntu aburaha yatwara.
Urakoze cyane bwana Bizindavye.
Urakoze na
Bwana Kayiranga, wumvise ibyo Pierre Bizindavye muri Bene amaze kuvuga, ibyo urabibona nk'ukuri kuzagerwaho mu Rwanda?
Nishiri wanyo mbise neza numvise yuko avuze yuko ibintu byo gushingura ha mu butaka niho biri mu muvuduko munini ku buryo bishobora kujya n'ibishake yo gusubiza nyine
nibyo yavuze kandi ati si mu Rwanda gusa ahubwo ni muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara ahari ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage ati igihe kizagera abantu bemere gushyingura abantu gutwika imirambo kubera ko ubuke bw'itaka buragenda bw'ubutaka bwo gushyingura buragenda buba bugaragara cyane
cyane rwose. Ni nayo mpamvu natwe biba bigaragara yuko twatangiye nyine gushakira ibisubizo ibyo bibazo tutabitangiye hakiri kare, kandi urumva gupfana ipati ni kimwe mu buzima, ni kimwe mu bikorwa ubuzima. Rero uyu muntu nyine atakiriho uba ugomba gushaka uburyo ushaka igisubizo cyiwe cyangwa waba umushyize kandi mu buryo bw'icyubahiro dignity cyangwa se dignity mu buryo bumwubahisha. Ibyo rero ni uburyo bwo kugira ngo dushake ibisubizo kandi hakiri kare nk'uko yari abivuze, kugira ngo bitazadutungura uko tugenda twiyongera nk'uko yari abivuze. Ni nabyo nahereyeho umuvuduko w'uko turiho noneho tunagenda tunashakira n'ibisubizo by'ubuzima mu mibereho y'abantu bagomba kubaho igihe kirekire. Uko abantu babona igihe kirekire ni uko bumbuka mu mibereho yabo, ariko hari n'abagenda nyine bapfa kandi tugomba gushyingura. Rero ni ngombwa yuko tubashakira uburyo tubashyingura mu buryo butandukanye, ariko nanone mu cyubahiro. Murakoze.
Ubwo umukozi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu aheruka bwo muheruka mu nteko ishinga amategeko, hagaragaye ko hariho impaka zikomeye cyane kuri iyo ngingo, n'abadepite ubwabo ntabwo babivugaho rumwe. Nta mpungenge mufite ko umushinga muzategura ushobora kuzateza impaka mu badepite ku buryo no gutorwa bidashoboka?
Imishinga y'amategeko yose ijyanye n'imibereho y'abantu cyangwa se iganisha kuri rights mu burenganzira bw'abantu yose ni imwe mu mishinga ijya itera impaka, kandi impaka n'ubundi nizo zivamo ibisubizo. Umushinga ujyanye umushinga ukaba directive ugahita utorwa nabyo ntabwo ariko iyi mishinga mvuze cyane cyane imishinga ijyanye n'uburenganzira bw'abantu ijyanye n'imibereho y'abantu akenshi ntabwo ishobora kuburamo impaka. Kandi uko tuba twagize ibitekerezo, turimo kugira ibitekerezo runaka twabikoze nk'abatekinisiye, tukajyana umushinga imbere y'abagomba gufata ibyemezo, hanyuma ndetse ukaza no kujya muri kabineti cyangwa se mu nama y'abaminisitiri ikawemeza. Aho hose nyine abantu batanga ibitekerezo, ariko ntibivuze yuko byose biba biyunguye ijana ku ijana. Ni ukuvuga rero yuko n'abadepite nabo baba bafite umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo. Haramutse rero habayeho umushinga mwiza twese tukawukora nk'uko namwe ubungubu muba mugize umwanya wo kutubaza, hari abantu benshi bagenda bumva iki kiganiro bashobora kuduha ibitekerezo, tugira imirongo itandukanye tugomba kwakira ibitekerezo, tugira n'uburyo twakira tuzanakira n'ibindi bitekerezo mu bantu batandukanye, baba abanyamadini, baba sosiyete sivile, baba yewe na n'inzego z'ibanze muri rusange kuko nibo ni nabo baba bazabishyira mu bikorwa uturere n'umujyi wa Kigali n'intara zose muri rusange. Rero nubwo wenda intara yatari urwego rw'ibanze ibyo byose ni ibitekerezo tuba tugomba gutanga cyane cyane ko nk'uyu mushinga ureba abantu twese muri rusange abanyarwanda twese muri rusange. Ibi bibaye rero ngombwa yuko abadepite batangaho ibitekerezo nabo baba banahereye no ku byo natwe twagiye dutanga. Numva atari ikibazo cy'uko ntabwo byakwitwa yuko ari impaka za ngo turwanye, ni impaka za ngo tugire ngo tugire itegeko ryiza ribereye abanyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tunyarukire no ku mbuga mpuzambaga turebe ibitekerezo byanyu. Uyu ni Museveni Rubona Elias ati South Sudan Juba iyo udafite ubushobozi no kuvuga ngo ari muri South Sudan muri Juba, aravuga ati iyo udafite ubushobozi bwo kugira aho ukingura iwawe, abenshi bashingura mu maparseli yabo aho batuye, numva nanjye nabishyigikira aho kugira ngo batwike imirambo. Uyu ni Lamberto Kura ati abashaka protokoli nyinshi zo gushaka amarimbi ni bamwe bashaka kwiyerekana biriza ngo bigaragaze ko bakunda guwapfuye nyamara ajya gupfa yari nyakamwe. Barangiza bagahurura rero umurambo watwikwa wajugunywa mu mazi apfa kuba roho nyagasani yayisubije yarayisubije kera. Byo n'ibitekerezo bya Lamberto Kura. Uwitwa Mosi Sadi ati gutwika umurambo simbishyigikiye. MC Dimitri ati buryo umuntu yazanye icyumviro cyo gutwika umurambo nuko akunda amafilimi y'abahinde n'abandi ubundi ntibiri mu muco wacu kabisa. Nini Moses Isati bibaye byiza abo bashyizeho amategeko bose nibo bakabaye batangwaho urugero apana barubanda rugufi si byo se? Ibyo se ko atari byo mu muco wacu nk'abanyarwanda babikomora he? Ngira ngo ibyo ngibyo bwana Kayiranga warumaze kubisubiza ariko mukanya warukomeye ku mirongo warukomeje ku mirongo ya telefone abantu bashobora gutangaho ibitekerezo. Nk'ibitekerezo ndabizi ko mufite n'imboga mpuzambaga bishobora gutangwaho nk'ibi turimo tubona mu murongo ku murongo wa Murisanga no ku mirongo ya telefone turi busubireho mukanya, ariko imirongo abaturage babagezaho ibitekerezo aho muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ni iyihe?
Umurongo murakoze cyane. Umurongo nakwibuka wumva ni wa interineti. Ni imeyili info ati minaroc.gov.rw. ahangaha wanditse igitekerezo ukacyandika cyane cyane niho urumva niho nabyo byagaragara neza ku buryo byadufasha muri iki gihe turimo gukusanya ibitekerezo bitandukanye mu kugira ngo dukore umushinga mwiza. Wenda kuri telefone nabwo naza kubiboherereza ntabwo nshibuka neza uyu muntu umwanya, ariko n'ubundi uko bigaragara ukoresheje imeyili nibyo byaba byiza. Info at minaroke akadomo gov cyangwa se gov akadomo rw. Info ni info
murabyumvise rero
undi nzira mwayo yubona. Ikindi noneho ni uko hari uvuze ngo abantu ngo umuntu ufite pariseri iyo nta bushobozi bwo gushingura ngo yari akwiriye kujya bamworohereza akaba yakwishingiriza muri pariseri ye. Ubundi ibyo ngibyo nyine nk'uko nabivuze binyuranye n'itegeko ko itegeko itegeka gukingira mu mirimo rusange cyangwa se ugakoresha nyine uburyo bwo gutwika. Nubwo nagaragaje hejuru yuko nyine wenda ubundi bwo bititabiriwe ari nacyo dushaka kugira ngo tubungurire kugira ngo byayitabirwa kuko hari n'abantu barimo kuvuga yuko ibintu byo gutwika bitari mu muco wacu, ariko hari n'abandi babishyigikiye cyane cyane baganisha mu buryo bw'uko biramutse bihendutse byakoroshya ibyo ngibyo. Hari n'uwabizanye no mu myemerere avuga ati nyine cyane ko roho iba yanagiye iyo tuba tusigaye ahanini turwana n'umubiri w'umuntu, kandi icyo ngewe nanjye mpagararaho ni uko umubiri w'umuntu, umuntu tuba twarabanye nawe, umuntu tuba tugiye gushyingura, umuntu niyo yaba akivuka agahita apfa ariko aba yabaye ikiremwa muntu, tuba tugomba nyine kumushyingura, haba mu gitaka, haba mu kumutwika, haba mu kumushyingura muri ya nzu. Naho njye mvuga aribyo turiho tugenda tuganisha, icy'ingenzi ni uko tugomba kuyikoraho mu buryo bw'icyubahiro, mu buryo bumvesha icyubahiro. Hanyuma nyine hari n'uwavuze ati porotokole ati abantu banganye gutwika cyangwa se gushyingura mu bundi buryo, kwa kundi umuntu agenda agashyingura agashyiraho n'amasima, agashyiraho n'amakaro, ibikoresho byose bituma ubutaka butazongera gukoreshwa mu gihe cya vuba cyangwa se byangiza ubutaka, byangiza n'ibidukikije. Ni porotokole zo kwiyerekana mu kuri iyo birebye abantu nyine, kubera yuko bakunda kurebanaho usanga rimwe na rimwe yenda bigenda bizamo, kuko ugasanga hari uwo zigana n'intashingura gutya, baraza kunseka baravuga yuko iwacu tutishoboye, wenda ni urugero. Ni byiza yuko aho uko tugenda dutera imbere twanareba n'ubushobozi tugenda dufite, ariko noneho nimwe bituma n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu n'ibituma n'ibidukikije byacu bisigasirwa. Nagerageza gusubiza muri rusange ibibazo bari bavuzeho.
Murakoze cyane. Mu kanya turaza kugaruka ku cyo muzakora kugira ngo muhindure cyangwa se mushakire igisubizo ikibazo cy'umuco utsimbarara cyane kuri ibyo bintu byo guherekeza umuntu muri ubwo buryo. Ariko reka dusubire ku mirongo ya telefone tubanze twakire Pacifique Nduwimana ikaza mu kiganiro muri sanga.
Ego, murakoze kuntiza kanya.
Uri hehe, gitekerezo cyangwa ikibazo?
Njewe ndi Bujumbura mu Burundi. Ego, ngerageje kuraba icyo mwatubwiye twashobora kuvuga cyangwa tukabaza utubazo. Turi kumwe?
Komeza, komeza kandi nyarutsa kuko turihuta, abantu ni benshi.
Mu bisanzwe turavye imico n'imigenzo y'ibihugu bya Afrika bimwe bimwe, Uburundi n'u Rwanda bitabuzemo neza na neza ngaho mu Rwanda, uwo muco wo guturira abantu twosanga twoba tugiye dukoze ibintu binyuranye n'imico nyafurika, kuko ahantu nk'akaroro ntanze ibyabaye mu Rwanda genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, nk'ubu urabona haba haba ikintu cyo kubibuka. Twibaze rero tuti nk'iyo baba barakoresheje uwo mugenzo wo guturira, uno munsi tuba twibuka abacu gute? Ugiye kuraba kandi ego isi ibandanya yaga, mugabo nibaza yuko na isi ibandanya yaga, imishu nyamukuru si uko twoca tuza turahamba abantu turinze kubaturira gushika yaho utazobona n'imva yewe wabuze kandi warakunda. Ubwanje rero nibaza ko icyo iyo ngingo naho u Rwanda yayifashe ikabifata ikabyemeza mu 2013, ibibereye ko byokurikizwa nk'uko turi muri Afurika, ibyo navuga ntitwobihebera ibihugu by'i Burayi. Nuko ndabyumva.
Pacifique Nduwimana, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo.
Ego, namwe murakoze.
Bwana Kayiranga, Pacifique avuze ikintu gikomeye kirimo kwibuka. Urakivugaho iki?
Kubijyanye no kwibuka, iri tegeko ntabwo ryo rirebana n'imicungire y'inzibutso n'abazishyizemo byo ukwaryo, ariko tuvuge yuko wenda hariho n'iyo wenda tuvuge yuko iyo haba habayeho hala wa hivyo ni chini ya mwele utuika kani kani kwa hivyo ni kari ni marivyo ni chini ya mwele utuika ni maa mwini maa kwa hivyo uwele uwe kwa hivyo mwunda
ariko yabikoresheje
wenda huyu yaganishaga yavuga yatise umuntu atwice uwo amiyoka mbi
ego
ariko ibyo niyo kirabiteganya no kuvuga ngo nigeze kuvuga kugira cyo abantu bashobora ko abagabanyizi niko abantu bashobora kuba bagiraho bakenenya bakingira nimba gisange ibyo ku buryo ahantu hatari imihanire hatari yose nini abantu bakaba bajya kuyibuka ariko yanateganyije yuko abantu bashobora kuba bagira gusanuka umwaka bashyiramo igihe barigabanye cyangwa se igihe bumvise yuko bagomba kubishingira ahanini bagomba kuba barishingira imimozi yemerewe gushingirwamo cyangwa se mu nyubako zemerewe gushingirwamo ku buryo nyine hategurwa hakaba ari ahantu hihariye wajya kujya kwibuka hakaba handitseho ni rya zina ry'umuntu binyuze rero yuko wajya kumwibuka cyangwa se binyuze yuko iyo yajya kumwibuka igihe abishakiye nagire rero impungenge ibyo nabyo yateganyijwe.
Reka twakire Jalong. Jalong, uratwumva?
Ubu ndabumva ariko byangoye network azananiye rwose.
Turakumva neza hano.
Ngiye mu gahunda kugenda bicikagurika.
Turakumva twebwe neza, sinzi niba utwumva, wahita utanga igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kubaza umutumirwa arakumva.
Okay. Andi zari ndimo ndabumva neza, none ngiye kibazo namubaza. Hello?
Komeza Jalong. Komeza.
Ndi kunyumva.
Turakumva Jalong, tanga igitekerezo kandi wihute.
Ngiye kibazo namubaza. Namubaza ni ese izakorwa kuri buri muntu uwo ari we wese ko mbona abenshi na benshi burira nk'urugero ko hari abantu nageze nko mu ntara nkasanga hari abantu bagishingura ku mago ese ntabwo bizashobora kuba bifite uwo bizagora muri icyo gihe ko mbona ubwo amarindi wenda bigaragara ko yaba yaruzuye bikaba ngombwa yuko ishingura abantu bamwe na bamwe bigorana nta kuntu hazashyirwaho ukuntu nibura wenda buri muntu wese yajya yirwanaho ku giti cye akabyikorera se hazabuzeho kampeyini ifasha umuntu kugira ngo uwo muntu we wapfuye abashe kuba yatwikwa ese nk'igihe nk'umuntu yayaguye mu rugo wenda atabwe nko kwa muganga ko tuzi ko wenda ari ngo imyirondoro ifatika y'umuntu yuko byagenze bizaba ngombwa yuko ajyanwa kwa muganga cyangwa uwagize iki kibazo cyo kuba apfusha uwo muntu we niwe uzirwariza agashaka ubundi uburyo abigenza nk'uko iyo umuntu yapfushije umuntu amenya ko ajya mu irimba akajya kumushingura.
Urakoze Jalong. Reka twakire na Ndikubagenzi Jafar abasubiriza icyarimwe. Ndikubagenzi Jafar, nyarutsa aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Namahoro agenda ngaha mu Kirundo Centre mu Burundi. Bo je igitekerezo kiwanje nari mbona menga bari bakwiriye kuraba kuntu leta yofata umugambi iyo umuntu abuze akaba kwanza akamubaza wewe urafite aho wamushingura abuze ati baje nta ofisi ama akamubaza ubona gute twebwe tumwishinguriye ama leta yadacimenya aho idodora akorana iyo mibiri ibitwara kuyishingura
Urakoze cyane ndi kubagenzi Jafar aho ngaho mu Burundi reka turekebwa na Kayiranga Jean Baptiste noneho basubize mwembi wenda ubwo wowe ni igitekerezo yagira icyo kivuga ariko Jalong hari ibibazo yabajije ubwana Kayiranga
murambabarira ibibazo bya by'umutumirwa wanjye by'umubabanyije imbere ntabwo nashoboye kubyumva neza ariko wenda cyaza forizireho wenda muraje kunyibutsa kuko yagize kubera yuko nimbaga iminsi bakaita n'ibimeze bitoroye ubundi nk'uko navuze itegeko ritegeka yuko abantu bashingira mu marimbi rusange aho bishobora kuba bikiba yuko abantu bashingira wenda mu butaka bw'umuntu ku giti cye nuko akenshi baba wenda navuga ngo baciye muri nk'umwe w'ubuyobozi ariko hari n'ababona ko kuko amarimbi akiri kure aho bigaragara yuko amarimbi akiri kure rero hariho na gahunda yuko abagenda bashingira mu ngo yuko imirambo izagenda ishobora kwimurwa ikaba yajyanwa mu marimbi rusange kuko icyo tuvuje nuko imikoreshereze cyane 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 y'ubutaka muri rusange hanyuma ariko noneho nanone wenda no gushingira mu buryo burengera twavuga mu buryo burengera ibidukikije buri wese yari agiye ashingira aho nyine kandi mu buryo wenda butandukanye nk'uko nigeze kubivuga ari ushingira agashingira mu ngo gusa ndetse wenda agashingira n'imbaho cyangwa n'amashuka gusa cyangwa n'imyenda gusa wenda akaza agashingira ashyiriyeho za biko n'amakaro n'iki byose urumva ntabwo ibi ngibyo byabyara akajagari mu micungire ijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu twese kandi bwacu twese muri rusange n'igihugu bwacu twese muri rusange nk'abaturage bigomba kudutunga kandi tugomba no gukurikiza imikoreshereze yabyo neza ni byiza rero yuko niyo mpamvu dufatanyije imbonera z'ubutaka haba harashyizweho n'ahagomba kujya ayo marimbi mu buryo bwo gushingira nyine mu buryo busanzwe bwo mu butaka yewe ndetse haba mu mujyi haba ndetse no mu turere ho mu ntara nuko nk'uko ihose bigomba kugenda yewe haba aho no kuba bimwigurira tuvuge nk'ahantu hari hateye ishyamba hakaba hahindura imikoreshereze agakina imirimbi ibyo na byo ni ibintu bishoboka ariko ubundi hari n'uko hashakwa imirimo rusange haba mu kagari haba ari ku rwego rw'umurenge hanyuma ahantu bigaragara yuko ari kure nyine bakagenda bemereza abaturage ariko noneho birumvikana yuko turimo kugenda tugitera n'indi ntambwe ku buryo bwo gushyira kandi bukaba bwinshi ku buryo noneho byoroshya icyo kibazo n'izo ngorane zose tugenda bine duhura nazo mu bijyanye no gushyingura haba ku kiguzi haba no mu mikoreshereze y'ubutaka.
Ngira ngo ibyo biranasubiza kimwe mu bibazo Jean Long yari yabajije yabaza niba ibyo gutwika umurambo bizakorwa ku bantu bose kuko aho ngaho birumvikana ko harimo guhitamo bitewe n'uburyo umuntu azaba ashoboye cyangwa se azaba yifuza. Dusubire gato ku mboga mpuza
hanyuma izabikoreza haba ari uburyo bwa leta yabishyiramo yabyorohereza yabyoroshya mu buryo bwo kubikora haba ndetse nari inshuti ku giti cyabo aho bashobora guteganya nk'inzitu n'ibindi kuko birateganyije ko umuntu ashobora kugira ibintu bye bwite ariko akanateganya n'aho ashobora gukorera serivisi y'aho abantu bashobora gutwikira hanyuma yanateganyijwe n'aho bizajya bigenda bikorerwa bizagenda biganirwaho ku buryo nibimara kwemezwa ariyo yafasha abaturage natwe twite n'ibindi twese muri rusange abaturage n'abaturarwanda ku buryo serivisi yabafasha.
Dusubire ku mirongo ya telefone twakire, hari abantu babiri, hari Muhammad Bizimana na Jean Paul. Duhere kuri Muhammad Bizimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uraho cyane ariko ntago tukumva neza. Muhammad, uratwumva?
Kiko kubyerekeranye no gutwika imirambo. Hari ubwo amadini amwe n'amwe aba atabyemera, yango mumbarize ubishinzwe uburyo bizajya bikorwa, niba bazajya bafata amasite bagatwikiraho imirambo cyangwa bazajya bajugunya ivu y'uwatwitswe, niba bazajya babikora bisanzwe cyangwa umuntu agacukura agataba bisanzwe simbisha.
Urabaza uri he Muhammad?
Ngendi burasirazuba karere ni Gatsibo murenge ni Kizigura kagari ni Rubona mudugudu ni Kigabira.
Urakoze cyane. Twakira na Jean Paul. Aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo?
Jewe merereye muri Kenya mu ntara ya Turukana. Nyene ikintu nshaka kubaza byibutse ikintu cyo gutwika imirambo. Nibyaba ari ibintu byo kwabaza umuryango kabiri usebwe mu muryango mu buza umuntu none hakujya kumushingura mu gihe ko muramutwitsa, ubwo se mumva atari ukubabaza umuryango nawe ubyibuze ukabara ubwira kabiri bati umuntu wacu yarapfuye agego agiye guhara natwika. Ibyo bintu ndumva ari ibintu bitangaje, ubwo kibuze bashyiraho nimba amarimbi yo kuhambamo yarabuze basi byibuze abantu bakajya bahamba iwabo mu rugo. Kinza mbona mu Rwanda abantu umuntu apfuye bamuzika iwabo mu rugo, kirete mu Burundi ho guhamba umuntu mu rugo murinda gutanga amafaranga kugira ngo muhambe mu rugo, ariko byibutse ikintu gufika umurambo. Ibyo ni abari nka siyansi z'abanyaburayi kubera tudatubira mu mafilime, ari ubona muri filime umuntu yapfuye ukabona baramutwitse, bamara kumutwika bavuga turiya munyota bakawushyira nko mu nyanja ikawutembana, ako ndumva ikintu cyo gutwika imirambo muri Afurika twari tugiye kuba twanakishyigikira.
Urakoze cyane Jean Paul. Reka tubaze umutumirwa icyo avuga ku bitekerezo cyangwa ibibazo byanyu. Bwana Kayiranga,
murakoze cyane. Muhammad yabajije niba uko amadini amwe n'amwe ngo atabyemera ngo abatwitwa bazajya bazizimwa cyangwa bagatambwa bagatambwa bisanzwe, abantu uburyo bwo gutwika cyane wenda bakumva yuko ari cyo kintu wumva wenda tubabaye benshi karimo umuco wacu, ariko ubundi n'uburyo bwo gushingura mu buryo busanzwe ni uko abantu ubona tujya mubwirwa gushingura mu buryo busanzwe ibisorohanya gushingura mumva mu buryo busanzwe busanzwe mu gushingura mumva muri bwa buryo busanzwe traditionel bwo gufata umuntu ugashyira mumva mu gitaka mumva itubakiye ntabwo bihenze kandi ushobora kuba wemerewe yaguhenda uca gushingura ntabwo ibyo bihenze rero. Ubundi bibiri byose navunana hanini bisa naho binavunana kubera hazamo na buriya buryo bwo gushingura mu buryo budasanzwe nakoze nsobanura bwo gushyiramo ibindi bikoresho nakwita yuko biramba na nyine bipfukije bishobora kumara igihe kitaboze cyangwa se bitangirika ku buryo ubutaka bwongera gukoreshwa, ariko mu kuri umuntu aramutse ashyiriwe nongere nyibutsa abandi babagize bamwe bose ko uburyo bwo gushingira uburyo bwo gushingira busanzwe ntabwo bwigeze buvaho, ni ukuvuga ngo nihitamo. Ikindi numva kijyanye n'icyo uwo muntara yatukana yavuze, ariko ntarava ku bya Muhammad birateganyijwe yuko aho ubu ishobora gushyingurwa iyo ryamaze umuntu yamaze gushyingurwa, ariko ntabwo nyine n'umushinga biracyaganirwa. Ishobora gushyingurwa mu mirimo rusange rusange, ishobora gushyingurwa mu mirimo byihariye kugira amahirwe yihariye hariyo amahirwe igisirikare cyangwa se igicumbi cy'intwari, hanyuma kumenya n'ibindi bya polisi, hanyuma naho abayobozi bakuru bashobora gushyingurwamo abayobozi bakuru b'igihugu. Aho hose biremewe yuko ibintu bishobora gushyingurwayo igihe bimaze umurambo wamaze gutwikwa. Rero ikindi ni uko n'abantu bagize umuryango nabo bashobora no kugena ahandi hantu wa muntu watwitwe ashobora kuba yashyirwa, nabyo ibyo ngibyo birateganyijwe. Ibyo rero barimo no kuvuga wenda yuko kuzunga mu mazi, mu nzuzi, mu migezi, ibyo ngibyo kandi mu bitekerezo dufite cyangwa mu mishinga nta bindi.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire na Banange.
Wiriweho
kandi utubwira aho uri, ikibazo n'igitekerezo unyarutsa.
Amahoro mahoro, njyewe nitwa Byinjira ndi Kirinda i Karongi. Mu by'ukuri wenda aho narindi ntabwo nabashije kubakurura neza ngo ni ukuri FM
Ikarongi aho ngaho ariko Ikarongi aho tuhafite umurongo kuri 93.3 FM.
Ubu ntabwo ariho ndi, narindi mu kandi karere ka Nyamasheke.
Okay. Nkomeza.
Rero ariko kuri Facebook nabikurikiranye, narindi buriya gushyingura buriya ngo ikibazo cyo kubera ko ahantu hamaze kuba hatoya, ikintu cyo gushyingura ngo bagatwika umurambo ye buriya mbona bidakwire. Nta kuntu waba wapfishije umuntu nurangiza ngo ujye kumutwika, ahubwo njyewe mbyumva we hari abantu baba bafite amasambu ahagije bazajya bafatwa nk'uko kera byahozeho. Kera umuntu warapfaga umuntu agashyingura mu isambu ye, ariko noneho ubungubu habayeho irimbi rusange. Nta kibazo gihari, umuntu napfa bakamutwika, noneho abuzukuru ubwo uwo muntu abuzukuru bazahita bibagirwa. Kandi mu by'ukuri hakabukeraho byarumvikanaga bashinguraga munsi y'urutoki umwuzukuru yavuka bakamwereka ati hano hantu hashinguye sogoku agakura biza. Urumva rwose icyo ni ikibazo giteye ubwoba, gushyingura gutwika umurambo nge ndumva bitabaho bidafite.
Ariko urumva ibintu byinshi byarahindutse, n'ibyo Kayiranga yasobanuraga n'urwo rutoki uvuga kera rwari ruhari muri iyi minsi abazifite munsi y'urugo ni bakeya. Ariko nakwibutsa ko yabisobanuye cyane, avuga ko gutwika ni bumwe mu buryo bwemewe buhari n'ubusanzwe nabwo buracyahari, ndetse no ku namazu y'uburuhukiro nayo arimo muri iyo mishinga iteganywa. Sintekereza ko aribwo buryo bwonyine, ariko urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Birumvikana ugisangiye n'abandi batari bake bahamagaye ku Ijwi rya Amerika. Ku mbuga nkoranyambaga hari na engineer Jean Pierre ati abantu nibabura aho bashyingura bazabatwika, ubwo nuko hagiye hari. Akintama Eric ati ibyo ni ugushinyagurira umuntu kabisa, icyo nicyo cyubahiro bagombye babonye bagomba. Undi Semana Deo ati uziko bikaze. Juvenal Tuyizere ati si umuco wa Kinyarwanda rwose. Ineza Vava ubundi bagarura umuco wo gushyingura mu isambu, yewe kuyifite, utayifite bamujyana mu irimbi rusange. Cyusa Bonati bavandimwe turebye uko u Rwanda ruri gutera imbere, jyewe mbona uburyo bwo gutwika umuntu ugatahana ivu ry'umugenzi byakorohereza arekeraho. Ntabwo yarangije igitekerezo. Amani Mandela ati ese ubundi gutwika umurambo mwabonye ko bisaba angahe? Jalong Kurtusi wo kumukuyu ati mwibuke ko hari nabashyingura mongo naho nkunda Maurice ntekereza ko biterwa n'umuco w'abanyarwanda. Radijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turagenda tugana ku musozo kiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana Kayiranga Jean Baptiste n'umujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Turaganira ku kibazo cy'ubuke bw'amarimbi cyangwa se ubuke bwaho gushyingura abantu bitaba Imana mu Rwanda. Bwana Kayiranga, dushigaje iminota ine, watubwira muri make icyo twafata nk'umwanzuro cyangwa se abumva iki kiganiro bataha n'iki kuri insanganyamatsiko?
Murakoze. Wenda ntaragera aho ngaho, ndabivuga vuba vuba. Abantu bari umwe ngubu twavuze mu buryo bwo gushyingura mu buryo bw'inyubako, ushobora kujyana mu nyubako umurambo mu buryo busanzwe, ariko igikoresho gitangiye ibidukikije kuko n'ubundi kiba gishobora kuzongera kikajyanwa n'ahandi. Twavuze mu buryo bwo gushyingura nanone bwa buryo dusanzwe dushyingura mu butaka, ubwo ngubwo bwo turabumenyereye. Ariko ndumva harimo kwibanda cyane cyane ku buryo bwo gutwika, uburyo bwinshi kugira ngo ubunoge buri wese azajye abukoresha. Ariko nk'ikintu navuga, wenda hari uwavuze ngo icyungu ko wajyanaga umuntu ku gushyingura ahantu ukavuga ngo gere hariya hari hashingiye cyo kuri warari mwanditse, wenda tuvuge no ku musaraba, ati bizaba bimeze biti. Ariko nababwiye yuko buriya umuntu uzajya aba yakitswe azajya ari iburyo, rizajya ribikwa mu gikoresho kandi cyiza, kandi gishobora no kumara igihe, gishobora no gushyirwa ahantu haba ari ugushyingurwa, ndetse gishobora no gushyirwa muri ya nzu igenewe kubikwamo, kandi handitse amazina ye n'umwirondoro we, ku buryo igihe nikigera giteganyijwe imyaka 10 cyangwa 15 izagerwa, ushobora kugenda ugafata ka gasanduku k'iyo wundi ukaba wanakagumana. Urumva yuko ubwo noneho ushobora no kuba wanabyibuka igihe kirekire niwo ubishaka. Ni ukuri byo kuba wabyibuka noneho ahubwo yamara igihe. Ariko nk'ubu ngubu se basogokuru n'abandi dukomokaho, ubu turakibuka n'aho bakinguye uburyo bwo gushyingura mu gitaka. Ntabwo tutabizi. Iyo bumaze kugera ku gitekerezo cya kane cyangwa cya kangahe biba byarenze. Rero nibwira nibona ku mubyeyi yuko mwana munyamakuru, nibwira yuko nibabwiye ibitekerezo kuri ibi ngibi byose, haba gukingura mu butaka, haba gukingura mu mazu asanzwe, wenda ubu tubikingura abantu bashyinguyemo hakurikijwe icyo ubutaka bigomba gukoreshwa, ndetse haba n'ibindi byo gutwika. Ariko turazirikana izo mpungenge zose ntibegereze impungenge, ni nayo mpamvu tucyakira ibitekerezo.
Twibukitse yuko email watanze ya abantu bashobora gutangaho ibitekerezo ari info@minaroc.gov.rw. Bwana Kayiranga Jean Baptiste, umujyanama mu by'amategeko muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, reka tugushimire cyane uyu mwanya wahaye ikiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane. Ntabwo nigeze menya izina ryanyu gusa twatangiye ikiganiro gisa naho
sahize. Jewe nitwa Jeffrey Mutagoma. Ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu.
Murakoze Jeffrey Mutagoma. Nubwo namenye ibintu wenyine, ariko ndizera yuko hari icyo bifashije abatwumvikije, ndetse namwe ubwanyu mwashake kudukorera iki kiganiro, kandi turabashimira yuko muba mudutangira n'ibitekerezo abo natwe tuba tudashoboye kugera.
Murakoze cyane. Nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Sanga n'abamfashije kukibagezaho bose. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Living in this crazy world.